Dapipi, shikamo.
Maraba, mdogo wangu, karibu.
Dukuduku langu wa Harmonize kafuta vesi yangu kwenye wimbo wa Reason.
He?
Eh, tumeimba vizuri afu kanifuta.
Ebu imba tusikie.
Aya.
Hala, 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 we them boys. Bad bitches in the house, make some noise. None of my haters, na vigari kama toys. I'm pulling up with my fucking Rolls Royce. I'm HB, na mi puzzle HD. Baby, yupo kwenye G-Wagon G63. Dinga full tint, full AC. Huku na muwana X kwenye IST. Vibunda bunda na vipose for no reason. Wachumba chumba si wakos kila season. Leta pumba pumba ni chomoe pipi base on. Fesi ya nyumba na ulinzi kama prison. Waita chonde, ongeza monde. Meza ipendeze waone donge. Sio kinyonge, tuko na shombe. You wanna smoke, muone konde.
Yes, I'm living life for no reason. I'm making money for no reason. We poppy bottles for no reason. Reason. I'm living life for no reason. I'm making money for no reason. Talking all your bitches for no reason. For no matter what reason.
Ha! Umeua sana!
Da pipi ni shushe.